God he bless, God he bless, he bless. Farmer. Bongo kama Soweto, bado nazi changani fike malengo. Kienda kwa maza, simchane so freshi, bado tunagangana kwa mabendi. Sina hata geto niko kwa wana, chini na kapeti na vibegi. Kula kwa kubeti na uzawida, isha choka hizi kesi na polisi. Jua mvua
napambana,
kama vita
napigana,
si kwa ziwezi
fanana. Kodi pande, kodi pande,
kila siku
tunakabana,
omba dua
sije kwama,
tuzipige
dana dana. Kodi pande, kodi pande.
Don't you worry, 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 don't you worry,
la 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 la, whoa, whoa, whoa. La 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 la.
Kileleni hata nikipata shida tamlilia nani? Mapenzi yametoweka, imani inavunjwa na pesa,
pesa
dunia na viweka, jasho machozi yanitiririka. Usione kimya baby, mjini kuna mengi, shapitia wizi nipate japo msingi. Jua mvua
napambana,
kama vita
napigana,
kwa ziwezi
fanana. Kodi pande, kodi pande,
kila siku
tunakabana,
omba dua
sije kwama,
tuzipige
dana dana. Kodi pande, kodi pande.
Don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry. Don't you worry, don't you worry, don't you worry.
La 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 la.